Mama, I'm asibonga ngasuka system ngasayina ngelibomba impela ibomba inhliziyo ngaphandle kodwa ngaphakathi umsebenzi umuntu wenziwa lohlehlenyo ngolova ubusi ngasina sebesizakela abasasazi msungulu wesonto lentambo sesingasho njengamafushane sithi unkulunkulu wenu baba wasekhala bazi kwayiginci ziyakhala ziyahlenanyaza umgomo omkhulu ongagugumele umkhuthazi kwabenza kahle unkulunkulu waleyo mntu ngithi kini nonke bashaye beyiginci usefikile uma nqobathandazani bafana nithi baba wethu osenkandle mandaba emakhendlela emagcekeni kwayiginci ziyakhala ziyahlenanyaza mayingcolisi igama lakho kanye nesinci umuza wakho mawufike kithi intando yakho mayenzeke kithina bashaye beyiginci ungasenzi wakwenza kumabibitwane kumbuso wamanje ubini ungasenzi wakwenza kumakhabazela leni esowetho koshawela ngokubabona bangabaphikisi benda bangabasebenzi bakasata usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla kulawo nalawo manothi kanye neyihlabo ngokungani ungasingenise emlingweni kepha usikhethelele wona wonke amacalini ngokuba umbuso nobukhosi kungokwakho mthenzi kuyongisiza lokho bafana bangeke emsizi bekuyabasiza nabantu kanti abanye kwabasizi babone bengaka nje iyo le mkhuleko nalo lelitho ngemihlala bajikela awu sawubona webrambu hello wemananaza nane ena angangena la angangena la ya omana everyalo way ya ngisho wena mpela ngisho wena bashaya isigida sihlamba sisei kumayo awuhlathi wena eyi abantu bengaze befike eyi bengaze bekhona ukuthi yena usishaya isigidi kanti kuyahlamba sisesha maria ken lihada wezwadlavana yeyi wena ngokushaya uzubhule uthi makhosi azongibuzela kuyo ukuthi usacanasa nje asikokwakusha asiwaperisi ushaya ingoma mabafana uyazi awuthi kujule ngoba ndiyosuke besentise nje awuthi ngiyeke khona yenjwayela abaniyekayo awuthi nganiye hayibo hayibo ozala hey wo hey ngabe bale khanga kuthi bathi kubala la hey ozala hey uyaphi lo hey ozala na na kubala lo ngoku na mezathi hey ndibe ke hi hi usheshe wakala ngazi ibongo zakhe kufazwa emhlabeni bana free of charge wena utuluka dulukile utaxuba taxubile uthi akulapha kwenziwa kwakho ugqoke isithathu lesingamningana wenze ngathi siyamningana hayi fani yogijima uzukhathale uyogijima mfana yozibe mdadi pleza akazi ngobuhlungu ophondo ngesisa ngathi 90 embuzweni awuzobuya kampela abantu ugijime bona kele wena baktu abakukhohlisa bathi ziyamningana lezicathulo ezifakayo yemfana mawunku usayizi omkhulu njengalolo gqoka yeni akekho ngakugqoka losayizi yezo kade bena kuthiwa wena siwedlula izigidi mfana uzuthe studio
Abantu bobinandaya hey abantu ngani futhi mina ngiyena ke muntu ngicacile phone limphone mami yokhale tele silaba yani
ngila hay mina yakiyodwa nje wena ufuna ukwamukela ukuthi ngiyafula ngesikini nangokushaya ingoma awuka phela ubandile ubandile
namne
yabe ngoma uthi awuthi akubuke manje akubhele manje uthi lengoma yakhe yeyamileyo uyibele nje ngoma uyibele mfana ngoma ngiyathamazela awuthi ubuyeke la wemfana kamlu hayi abayeke yini yokukhulu mnyama hayi ngithe abayeke ngizakukhotela ngiyathula bafana ngiyathula awu mayishale ngoma amadoda angakhumbula umgodi madoda idlamulenze ey'ntombini idlamuleze futhi naseyinsizwe na yezasishaya le ngoma sidloma bhilidi ukobabuyela yeyi siyishaya le ngoma siyigxomaizizomaodahayi bafana kulungile bafana kulungile ayenzeke ngitando kasatane ngithi kulungile ngithi kulungile hayi kulungile asahambe abafana bamba wayiginci ziyakhala ngisho bona abafana bajabisa abalandeli uma besesitim gijima wesistim fana kamhlobo woza sigotheni fana kamabili Et tu vois, tu as de la vie. Baka, non, mais ça va me faire. Ici, quand on me sait, violent. Maïka, tu pourras tout. Aïe, ambia, kaka, mais y'a pas beaucoup. Mais moi, ça va même faire du mal. Donc, on pourra te dire, c'est pour la vie. Pas pour nous. Et ma gagne. Sauter de tous, c'est vrai, gagne, ils sont pour un pas. Aïe, qui a comme, c'est pour moi, les avant pour moi, c'est quoi. I'm going to go to the house. I'm not sure if you're a bad guy. Not this time around, I never have. Machine guy, I'm going to go to the house. 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 I'm not going to be able to do it.
Who be for what we had at the end of the day? Who did it?
sangle umtaka dluda lene mbangile uphelele ukonga thembe kodwa mina ngithukile ujomba nembazi gedegede beyikhole imvule ebhathi impini yabelu ugebengebe bamanzi adume esini isikadade wabo ujandela ngisikezwendoda ngesami saliwe bitshizwe ungwakobuyela lene mahlayisi libaningi kakhulu ekhaya kwayikhinci ziyakhala ziyantenenenza zithi intenene chaba futhi nangokuzakulo kusengabani nje zisinayidedela yeyi ngoba ngengenibone nje bafana bamnijeti ningazenzela kuphi la yeyi ubuya ngaya kodwa ukubuya chu yeludu ukhalo lalensizi lalophumule wecipatheka intombi nesokalayo usicitha mthombo kwela sodwa lamehlo xakita ngasedeleni usemisa umsile enta kwengathi ngabakhoqeni unyoka ngayihlehlisa nqo ubabhema hawu uyabone ngoba eyi uyagqiba mhlaba ngoba ugqiba amaqhawe mani ha ha bese kuba uneza igwashaza sobunasha inkosi yamakhulu mshiplisi ucicala ukhanda libanzi ushiposhi bantombazane niyahlupha ngokovingane nibeningenanga ayiqede kani umongi bese ndivala ngomkhwenyana ha ungasuzani ayikho into ngayenza fana ukulungayo kodwa kuyakhoshwa abe ngisho ngibelelela phaka mna wemandla mpokahlongwane ngoba phela ngizwani nokukhuluma ukukhuluma ke ngificha ngendlela nje kodwa ungathi sekufuna ukungificha nje ngithi sawubona wedwa hawu yebo mngani wami yebo mngani wami wakhamisa kangaka nje yebo mngani wami yebo mngani wami